Sanibona kusihla bangane ngiyajabula kuphuma futhi kulobubusuku futhi mina esizathu sokuba ngibe late njengoba futhi nevileshilo ngibe late kodwa yini ebangele lokho bengingolunye usuku ngishile ebandleni neyazi ngithe bengizozama nje ukudeda ezincingweni nezinto angikwazi ukwenza lokho futhi ngakho-ke ngisanda kusuka esibhedlela izibhedlela ezitha zibe zimbili louisville emizuzwini embala nje edlule isimo esiphuthumayo ngakho-ke ingaleso sizathu ngithe ukuba late kancane ngingene nje ngesikhathi ukuze ngifike ngalapha ngakho-ke kwasekuthi-ke mina unkosikazi ubene ngiyakholwa ungibizile futhi wangitshela ngakho ngiyakholwa udadewethu uradelo ubezoba lapha kulobu busuku futhi ubegula naye futhi ngakho-ke ngiyakuzonda ngempela ukuzwa lokho futhi ngishiye umzala wami eLouisville ngisanda kumholela kuKristu into eyodwa enhle futhi bekuyisifo esibi kakhulu isifo iHodgkin futhi ubengafa noma nini ngikholwa ukuthi inkosi imphulukisile ngobusuku ngakho-ke emzukweni kamfowethu uJim Wisehart elele phezulu lapho nento efanayo isibhedlela iveterians nesifo Hodgkin sephula ngasenhliziyweni nengoxa yesifuba ngakho-ke uyazi ukuthi lokho kusho ukuthini kuyingcosana akukho abangakwenza ngakho kodwa bayazi ukuthi ithemba labo kuphela ngunkulunkulu impela kufanele ngiye eMiddletown kulobu busuku upasti Rogers niyamkhumbula uza lapha abaningi benu bantu bayamazi umfowethu Rogers esimweni sibucayi eshaya ucingo osuku lonke mina futhi uGeorge Carter omncane ezansi lapho wathola ukuthi waphulukiswa cishe eminyakeni eyishumi nambili eyishumi nane edlule elele empedeni iminyaka eyisishiyagalolunye nezinyanga eziyisishiyagalombili futhi engakaze yavuke kulowo mbhede futhi kuphuma kanye ngimkhululekele izikhathi ezitha zibe mbili futhi saphuma kubuye busuku futhi wayengale endaweni ekhuleka futhi inkosi yehla ukukhanya okuncane kukhanya ehlashaneni dogodi kwathi hamba ngendlela yakwakhatha ngenxa yokuphulukiswa kukaGeorge uzosindiswa nonke niyalwazi udaba nilwazi na yonke le minyaka akakaze nje abe ngaphezulu kokuba sempedeni engenawo ngisho umkhuhlane omubi ngiyacabanga kusukela ngaleso sikhathi futhi sithole ukuthi uyafa enomdlavuza ebeleni manje futhi kade eshaya ucingo wezwa ukuthi ngiyabuya bathi wayesevele phonsa ethawula wavuka waphuma empedeni ukuba imukele ukuphulukisa kwakhe ngakho-ke ngizofanele ngiyombona kusasa usuku lwami lokugcina lapha ngizofanele ngihambe ngakho-ke inqwaba yezincingo cishe kanjalo ngakho-ke awazi ukuthi wenzeni ufanele nje wenze okwedlula konke ungakwenza kodwa into esemqoka njengoba umfowethu eshilo into esemqoka umele uyenze ufanele ushiye konke ngenxa yenhlanganyelo yakho noJesu Kristu konke isizathu empeleni sithola ukubukana bese-ke siqhela kuKristu niyabo ngingamane ngichithe isikhathi esiningi-ningi sokuhlanganyela naye ukuze kungasiza abanye ngabe kunjalo na ngakho-ke kuhle ukuba phakathi kulobu busuku okwalo mhlangano womkhuleko omncane esibuthanele wona lapha kulo sithathe busuku futhi ngikhohliwe ngokumtshela ngokufundisa kulobu busuku ngakho-ke lapha ngifanele ngize lapha kulobu busuku futhi ngivele ngivule ngakho-ke endleleni ezansi nezibane emotweni yami ngithathe into ethize ngapha lapho kade ngifundisa khona isonto sikole kungekudala ngale encwadini yamaHebheru okwalobu busuku ngikhole ukuthi isikhathi sokugcina engafundisa usento sikole lapha ngazo ngaphambi kokuya phesheya kwezilwandle ngangikumaHebheru sahluko seshumi ngiyakhumbula ngifunda phansi futhi ngakumaka lapha ivesi leshumi lesishiyagalombili okwangesonto elizayo nokuthi ngesonto elizayo alikafiki namanje ngakho-ke mhlawumbe sizoqala lapho kulobu busuku kwesifundo sethu sakusihlwa inkosi libusise futhi khumbulani bonke laba emkhulekweni nenekazi lisanda kungitshela nje imizuzwaneni embalo edlule lapha ngiyengena umngane wami omdala ngaphandle sibhedlela noma ezansi sibhedlela njalo futhi usanda kuhlinzwa uBill Grant osembuthanweni wamaphoyisa lapha umngane wami olungile uprinta lezo zithombe nezinto esibhedlela ngesimo esiphuthumayo futhi ngihlangane nomfo wabo kamfowethu Slaughter imuva lapho uJini ungitshelile ngiyakholwa ubekade esesibhedlela kabili futhi kungukugula nje yonke indawo niyazi akukho kuphela kukho neze kodwa uthe niyazi bengihlale ngimangala ngenkathi uMose ehola abantwana bako-Israyeli ehlane ngenkathi ebakhipha kwakukhona abangaba abayizigidi ezimbili lekho abancane nabadala bonke ndawonye futhi wabahola iminyaka engamashumi amane hlane manje cabanga nje ukuthi kanjani manje phandle lapho ngaphandle kokuhlanza izindawo nezempilo ebesingaba nakho namuhla futhi nabo futhi babengenakho babene abasha inqwaba yabantu abasha lapho zingaki izingane ocabanga ukuthi yayizalwa ngobusuku nabantu abayizigidi ezimbili na bese kuthi-ke ngaphandle kwalokho nabo bonke abantu abadala nabakhubazekile nezinto futhi wabahola iminyaka engamashumi amane ngaphansi kobuholi bukankulunkulu ehlane iminyaka engamashumi amane futhi lapho bephuma kwakungekho noyedwa obuthaka phakathi kwabo bendingethande yini ukubuka esikhwameni semithi sikadokotela Mose kulobu busuku ukubona ukuthi wayenani phakathi lapho kubagcina gcina bekahle na bendingathanda ukubuka kuso nonke na ngingalikhombisa khona sizobuyela emuva lapha manje ku-exodosi futhi ngizokhombisa ukuthi kuphi leli yikhabethe lakhe lemithi ngizolikhombisa ukuthi wathini emuva lapha ngizobuka ngo esakeni lakhe lemithi futhi ngizobona ukuthi kuthini uma kwakuzozalwa ingane uma uthile wayene-appendix noma waqubukelwa i-TB noma yini efana nalokho nasi isithako sobuthi nokusetshenziswa kwawo uMose asifundayo ngiyinkosi ekuphilisayo leyonto kuphela ayenayo ngiyinkosi ekuphilisayo manje yileyonto kuphela ayenayo lokho kuhle ngokwanele kunjalo na uMose wathi manje inkosi yiye iyakuphilisa futhi bavele bamkhulekela nje futhi waphila futhi niyayazi enye into eyenzekayo ngaleso sikhathi ehlane na babengadingi ngishone zicathulo ezintsha ngenkathi bephuma futhi izingubo zabo azizange ziguge iminyaka engamashumi amane ehlane nencwadi eyodwa kuphela yemithi isithako semithi nokusetshenziswa kwayo esisodwa ngenkosi ephilisa zonke izifo zenu futhi yakwenza ngoba bayithatha ezweni layo futhi bavele bazikhulula kukho konke kumbulani manje babefundisiwe babekade besezansi nabasegibhithe okwakungohlakaniphile kunabo bonke asikabi nabo odokotela namuhla abahlakaniphe njengoba babenabo ngoba babenezinto abazenzayo ezikhombisa ukuthi asikaze sifike kuleyo ndawo nokho kwisayense isibonelo wabasegibhithe bakha ezinsukwini ezimbalwa nje ezidlule ngandlula eduze kwebhubesi elikhulu elinekhanda lomuntu eliqoshwe ngetshe lapho ukubuka ukuthi leyo nto yayinkulu kangakanani futhi lezo zivivane ngani phezulu lapho phezu kwebanga lendlu yasedolobheni kuphakama emoyeni kunamathani kukhona izimbokodwe phezulu lapho ezinkulu cishe njengane elithabenakele bebengeke bazibeke lapho namuhla uma bebengadingeka ngakho-ke bakwenza ngandlela thize futhi kodwa-ke ibhubesi elikhulu elinekhanda lomuntu eliqoshwe ngetshe ngicabanga ukuthi kuthatha izimoto eziyishumi nesithupha ezifleti ukuba umlenze walo ubekwe kulo uthiwanike ngomzimba walo na futhi kuhlezi le emoyeni lapho bafike kanjani phezulu lapho na yabo babengabantu ababe nezimfihlo ubuhlakani esingenabo namuhla ngicabanga ukuthi sinakho kodwa asikaqhubekeli phambili ngakho i-atom noma into efana naleyo ngoba amandla kagesi noma awekho amandla njalo abengakuphakamisa kodwa bakwakha ngaleyo nkathi futhi leso sivivane isivivane esikhulu sihlezi lapho ngokomumo womhlaba kuphelele kakhulu maphakathi nomhlaba akunendaba ukuthi ilanga likuphi akukaze kube nesithunzi ngakuzo ubunjiniyela sinokuningi kwezindlela ezinde ezizayo ukuqhathanisa nabo futhi kucabanga lokho sekube ngaphezu kwalokho eminyakeni ezinkulungwane ezinhlanu edlule babenakho lokho ngakho-ke phakathi lapho bathela ibhayibheli ngokufanayo nje njengaleli bhayibheli lapha kulotshiwe phakathi lapho ngezilinganiso nje nokunye nokunye ukulinganisa ivangeli nombhalo njengoba nje sinawo lapha u-Enoki wakufaka lapho iminyaka neminyaka ngaphambi kukazamcolo wasemandulo futhi khona-ke unkulunkulu waloba mabhayibheli amathathu unkulunkulu wenza konke ngakuthathu waloba mabhayibheli amathathu wayenokuza okuthathu kukakristu wayenezimiselo zesikhathi ezintathu zomusa kukhona abantu abathathu ebunkulunkulwini kubonakaliswa okuthathu komuntu yedwa ebunkulunkulwini njalo futhi zonke lezo zinto yabo manje njengoba ujesu afika okokuqala uke waba lapha kanye akazange na ufikela ukuzohlenga umlobokazi wakhe kufika ngokwesibili kwemukela umlobokazi wakhe ambambe amphakamise bahlangane emoyeni futhi ufika kwesithathu nomlobokazi wakhe njengenkosi nendlovukazi Niyabonga khona ke kukhona ukuthathe futhi ukuthathe kubonakalisweni kukaNkulunkulu. uNkulunkulu wazibonakalisa kanye ebubabeni njengoba ahola abantwana bakwaIsrayeli. Inkathi elandelayo uNkulunkulu wazibonakalisa yena uqobo wayesebudodaneni iNkosi uJesu Kristu. Inkathi yesithathu uNkulunkulu wazibonakalisa yena uqobo ukange nathi manje omoya ongcwele. Niyabo ukubonakalisa ukuthathu yonke into ebuthathweni. Manje asecele ngale sifundweni sethu bangaka bathande kufunda iBhayibheli futhi nje ngiyalithanda nje uNkulunkulu ethanda uma singibuya ngizo ngaphandle kuthele kuphumule kuncane manje okweviki nomama bili ngakho-ke uma singibuya uNkulunkulu ethanda ngifuna ukubamba imvuselelo lapho ethabelekele yemvuselelo yokufundisa nje futhi sizothatha indawo ndawo ebhayibhelini futhi sihambe sithi ngqu sedlule kokwethu kubulali bangaki abantu abadala phakathi lapha abakhumbulayo ngenkathi sasivame ukuthatha njengencwadi kaExodus futhi siyethatha mhlawumbe ezinyanga nezinyanga singabishi neze uExodus na ngangela kujobe ngesike isikhathi futhi njengokungathi angizange ngiphume niyakukhumbula lokhona ininininikazi langibhalela incwadi lathi futhi uPrenem yokumsuza ujobe ezaleni na ngaqhubeka kuleyo ndaba eyodwa ujobe omdala ophofu ehlezi phandle lapho phezu kwezala niyazi bonke nje abangani bakhe bamshiyile wayevimbezelwe amathumba nakho konke ngamdabukela kakhulu umfo omdala ngaze nga futhi kodwa-ke ukuthi inkosi yaphenduka kanjani futhi yambusisa ngoba waphila ngolwazi lwakhe oludlula konke ngaphansi komhlatshelo wokushiswa yilokho kuphela ikwazi futhi yena ukuvuma izono zakhe futhi wahamba wathela abantwana bakhe bakhe futhi wenza umhlatshelo wathi kungenzeka ukuthi ibonile ngasese futhi abakwazi wayengubaba wangempela kanjani futhi uNkulunkulu wambuyisela konke labo bantwana ekugcineni benikwazi lokho na awusho ngifuna ukunibuza ukuthi ize lapho nisakhumbula ukuthi wabubuyisela kanjani abantwana bakhe na manje khumbulani wamnikeza igejane esiphindwe kabili izinkabe eziyizinkulungwane eziningi ayenazo ekuqaleni lapho zonke zazithathiwe waziphinde kabili lezo zinkabi ngenkathi izimvu waziphinda kabili lezo zimvu kodwa khumbulani wayenakho ngikhona ukuthi kwakuyikho isikhombisa noma ishumi nambili ngiyakhohlwa manje ukuthi nje kwakuyini amadodana namadodakazi kodwa wayenenani elifanayo lamadodana namadodakazi uNkulunkulu wamnika wona ngabe kunjalo na niyabo waphinda kabili yonke ingxenye yakhe yempahla lapha emhlabeni manje kodwa amadodana akhe namadodakazi onke abulawa kodwa wamnika inani elifanayo lamadodana namadodakazi senake naqaphela na senake nakucabanga lokho na niyakhumbula ngenkathi sikufundisa na niyabo ayekuphi lawo madodana namadodakazi na enkazimulweni emlindile niyabo wabanikela bonke kuye niyabo akekho noyedwa wabo walahleka niyabo inani elifanayo lamadodana namadodakazi awabalula kuqala wabalula inani elifanayo kugcineni kodwa waphinde kabili ingxenye yakhe yezimvu nenkabi nokunye nokunye kanjalo kodwa amadodana akhe namadodakazi bonke babesindisiwe belindile enkazimulweni ukuba ujobe eze kubo uyi lokho kufanele ko onke akunjalo na kulungile incwadi yamaHebheru uPawulu ngokubona kwami uPawulu ekhuluma kumaHebheru ehlukanisa umthetho emuseni futhi sinakho mhlawumbe sizovele sifunde amavesi athi awabe mabili amavesi okuqala esahluko seshumi bese kuthi-ke sizoqala nokho ngele shumi nesishiyagalolunye ngiyacabanga ukuthi thina asibone lokhu umthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo ungesiwo umfanekiso wazo uqobo ngeze waba namandla ngemihlatshelo enikelwa iminyaka ngeminyaka ubenza baphelele labo osondelayo manje ngiyacabanga uma uqondisa le ngxenye yokuqala uPawulu zama ukusho kubo ukuthi imithetho emidala yayiyisithunzi sezinto ezintsha ezizayo manje bona isithunzi siyinto ethize uma ungaya ngasedongeni noma ngapha ngokubhekene nezibani ubungathola ukuthi isithunzi sakho sihamba phambi kwakho uma ubuqala ngase kushoneni kwelanga isithunzi sakho besiyoba semva kwakho manje qaphela wonke umthetho unesithunzi sezinto ezizayo niyabo isithunzi nje manje ngaphansi kwesimiselo sesikhathi esidala uPawulu wayezama ukusho ukuthi babesokwe kanjalo besilisa ngenyama kwakungumfanekiso wokusoka ngenhliziyo kamoya ongcwele walolu suku ukuthi babeyigcina kanjani iminyalo emuva lapho eyayilotshwe ezibhebheni zamatshe ezinsukwini zokugcina uNkulunkulu wathi uzoyiloba eziphepheni zenyama yenhliziyo yethu. Manje indlela kuphela emuva lapho bazi ukuthi kwakuyiphutha ukungebi babefanele bakubone emyalweni, futhi umthetho wengezwa ukuletha ukuletha kubuyisana. Ngoba uma ungekho umthetho, awu, uma kungekho umthetho asikho isono. Ngoba uma kungalungile, uma kungekho umthetho kuleli dolobha othi angeke uhambe elambini elibomvu, angeke ukwenze lokhu. Ngani? Uma uhambe elambini elibomvu awenzanga iphutha, ngoba wukho umthetho osho njalo. Ngakho-ke umthetho waletha ulaka, noma waletha isono ekubonweni. Yabo, babengenakho, bazenza zonke lezo zinto emuva phansi phambi komthetho, futhi babengesiyiso isono ngoba kwakungekho umthetho othi babe yisono. Kodwa lapho umthetho ufika, umthetho wenezelwa kwaze kwafika ukuphelela. Manje umuntu behlala ezama njalo ukutshela ukuthize ukuze azisindise, ngakho usalokhu yenza into efanayo nanamuhla. Akakehluleki neze. Endiya ngesonto ledlule bekukhona abantu abafika owayeyimpumputhe ngokuphelele, bebuka ilanga bezama ukuthola ukuthula emphefumulweni wabo. Abanye babo nezinzipho zabo zakhula ngemva kwezandla zabo, kanjalo bezama ukuthola ukuthula emphefumulweni yabo. Bathi abakaze behlise isandla sabo futhi basibeke phezulu iminyaka engamashumi amane bezama ukuthola ukuthula. Abanye nezinyawo ezishile zayobuka kubo cishe impela lapho ababedabule khona emalahleni eshisayo ukuzama ukuthola ukuthula. Ukushweleza konkulunkulu babo belale engilazini futhi nje ngamabhodlela abadala aphukile nezinto, belale emabhodini ezinto ezicijile nayo yonke into, bezama ukuthola ukuthula futhi akukho ukuthula kubo. Ngoba konke kungukukhonza izithombe, futhi silapha eMelika angeke sihambe siwele umgwaqo ukuthola ukuthula emphefumulweni wethu. Unkulunkulu weqiniso wangempela nophilayo. Njalo kodwa zonke lezo zinto leyo mibono yobuhedeni yomuntu emuva esikhathini uNkulunkulu athumela ngaso phansi umthetho, futhi wenezela ukuze asibonise ukuthi lezi zinto zaziyisono. Kodwa manje lowo mthetho wawungenako sisuse isono, kuphela wakhulisa isono. Niyabo, ngoba uma ungekho umthetho othi angeke ukwenze lokhu. Ngani? Akunjalo. Akukhona uma ufaka noma wephula lokho, lokho angeke uwephule, ngoba wukho umthetho ongawephula. Kodwa nxa umthetho usisebenza, khona-ke isono siyabonakaliswa. Khona-ke babezothi ungebi, ungaphingi, ungafakazi amanga, zonke lezo zinto bakwenza ngaphambili, kodwa kwakungeke kubalwe njengesono ngoba akukho umthetho omelene nakho. Kodwa-ke kwathi lapho umthetho ungena, wenza indoda ibone ukuthi angeke yebe, angeke iqambe amanga, futhi yona iphinge, futhi konke kwemiyalo kuyakhulisa nje. Kodwa nokho lowo mthetho wawuzange usisuse isono, waletha umuntu kuphela ukuthi azi ukuthi kwakuyisono. Kodwa-ke lapho uKristu efika, uKristu wafikela ukususa isono. Niyabo, manje into kuphela umthetho owayenzayo babazi ukuthi isibambiso esingenacala sasifanele sifele onecala. Lowo mthetho waqala emuva ensimini yase-Edeni. Bese kuthi-ke manje babenikela ngemvu noma inkunzi noma ukuthize, futhi bayibulale, bachithe igazi e-altare nokunye nokunye, ngoba kwakuyisembozo noma umnikelo oyisibambiso. Kodwa wawungeke ususe isono ngoba awekho amandla enele empilweni yesilwane ukuhlawulela ukuphila komuntu, ngoba inkulu impilo yomuntu kunempilo yesilwane. Manje silapha, sihlezi lapha kulobu busuku cishe singamajalimane, amayarishi nokunye nokunye. Abanye abantu abangabakhaladi bona akunendaba uma bemnyama, bemhlophe, bephuze noma yimuphi umbala abayiwo, kusukela kumuntu oyedwa kwaphuma thina sonke. Niyabo, lokho kufakazelwa ngokwesayensi ukuthi ungangena ebumnyameni obedlula bonke base-Afrika, futhi uthole umuntu omnyama kunabo bonke ungamthola. Futhi uma ubugula ubengakuthekelisa ngegazi, igazi lakho lifana ncamashini lakhe. Noma ubungangena eShayina futhi uthole indoda ephuzi kunawo wonke khona eShayina, futhi ibingakuthekelisa ngegazi. Niyabona, noma indoda ensundu kuna wonke khona eNdiya ingakuthekelisa ngegazi. UNkulunkulu ngegazi elilodwa wenza zonke izizwe, bonke abantu. Kodwa asikho isilwane emhlabeni esingaqhathaniswa negazi lomuntu. Niyabo, igazi lesilwane ngalinye lihlukile, kodwa igazi lomuntu lonke liyafana.
Now, if that doesn't take the idea,
manje uma lokho kungawuthathi umbono wabanye balaba bantu abakhulumayo futhi bayafundisa esikoleni lapha ukuthi savela ngenguqunguquko empilweni yesilwane. Uma lokho kunjalo khona-ke isilwane besingathekelisa ngegazi. Kodwa igazi impilo yomuntu ilele ngokufanayo, kodwa impilo yesilwane ezinye zazo zifana nenyoka, inegazi libandayo, inhlanzi inegazi libandayo. Kodwa manje ibhere, inyamazane, i-elk noma inja noma ihashi ziwuhlobo olwehlukile. Kanjalo asikho kuzo esingathekelisa ngegazi esinye kwesinye, ngoba zonke zihlukene, kodwa isidalo singumuntu lonke liyefana. Kodake ngokunikela ngegazi lesilwane kuphela kwakuyi esibambiso ngaphansi komthetho kwaze kwafika uJesu ongazalwanga ngumuntu. Akekho umuntu kulo mhlaba owayengubaba wakhe. Wayenomama futhi umama wayeyintombi nto, uMariya intombi, intombazane cishe neminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala. Futhi uMoya Ngcwele wamsibekela kunguNkulunkulu Baba qobo lwakhe futhi wadala. Yena impela lowo owakhuluma izwe labakhona, wakhuluma nje. Niyazi ngesonto ukuthi singene kanjani kukho lapho uNkulunkulu ekhuluma, kufanele kube njalo. Ayikho indlela nhlobo yokusuka kukho. UNkulunkulu uthi makube khona futhi kufanele kube khona. Akukho lutho lona kanye izwi qobo lwalo, futhi izwi laliwumcabango uNkulunkulu ngenkathi ngaphambili. Izwi lingokuveziwe komcabango uNkulunkulu, wakucabanga engqondweni yakhe, wakukhuluma kwaba khona. Futhi sinokukholwa ezinhliziyweni yethu, ukukholwa kukaNkulunkulu enhliziyweni yethu, futhi singabona ngokucacile kuba ukukholwa bese ke siyakukhuluma, bese kuba khona into efanayo, ngoba umqondo kaKristu kumuntu ilokho okwenza ukuphulukisa nokunye nokunye. Uma uthole leso sambulo esiphelele nje lokho okwenzayo, khona-ke uyazi ukuthi uhambe kanjani. Ilokho-ke ngoba lokho ngokuhamba komKristu. Manje kodwa igazi lezilwane alisisusanga isono. Kodwa-ke ngenkathi uJesu efika enguNkulunkulu qobo lwakhe ebonakaliswe enyameni, igazi lakhe lalingalandeli igazi lanoma yimuphi omunye umuntu. Sonke wonke umprofethi, wonke umuntu omkhulu waye igazi lomuntu, kodwa lo muntu waye negazi lobuNkulunkulu. UNkulunkulu qobo lwakhe wadala ingqamuzana legazi. Futhi umuntu wena uvela engqamuzaneni elilodwa legazi. Uma ungake ukubuke ngaphansi kwengilazi ngenzile emavikini ihamba ledlule, futhi ukuzalanisa izilwane ukuze wena noma izinkomo lamashumi ezinkulungwane zezimbewana phakathi lapho, futhi lezo zimbewana amangqamuzana egazi amancane eshaya futhi kulokhu kumuntu ejwayelekile. Kodwa le ndawo uNkulunkulu qobo lwakhe wadala leli ngqamuzana legazi ngaphandle kwanoma yisiphi senzo somuntu nhlobo, futhi okuphuma lapho kuphuma indodana yakhe uqobo uKristu Jesu, lowo uNkulunkulu qobo lwakhe ehlala khona emenza u-Emmanuel emhlabeni. Lezo isithombe yilokho kufanele ukukholwe ukuze usindiswe. Kwase kuthi-ke uJesu ngesihle wayengadingekile ukuba akwenze, kodwa ngesihle ngothanda enhliziyweni yakhe ngenxa yomfo wakubo. Wafe eKhalvari futhi wachithela lelo gazi nezono zezwe phezu kwakhe, ukuthi wathatha izono zethu wazisa eKhalvari phezu kwakhe. Manje akusikho ngingakwenza, akusikho ukuthi ngimuhle noma qhabo, kungukuthi ngabe wayemuhle, angisoze ngaba muhle ngokwenele ukukwenza, angeke waba muhle ngokwenele ukukwenza. Uma uke wakwenza, uyoma ekufanelekeni kukaJesu Kristu. Ngizokutshela lokho manje, ngoba akukho okunye ongakwenza. Kodwa uJesu wedlulisela zonke izono zethu phezu kwakhe futhi wafa. Ngifuthi ngoba wafa eyisoni, iBhayibheli lathi umphefumulo wakhe wayesogweni kunjalo. Futhi-ke kathi eselapho washumela kulabo ababesekuboshweni abangaphendukanga ekubekezeleni kwezinsuku zikaNowa. Kodwa kwakungena kwenzeka ukuthi wayeyoshiya umzimba wakhe ubone ukubola, kanjalo umphefumulo wakhe esogweni, futhi ngosuku lwesithathu wavukela ukulungisiswa kwethu, esibonisa ukuthi njengoba ukukholwa kwethu kuvunyiwe kuye, futhi sizelwe kabusha ngomoya. Lokho kwakuqinisile njengoba iphuma ethuneni, sizovuka futhi ekufikeni kwakhe kwesibili. Wo, ithembe liphelele kanjepho. Wo, lapho ubona izinkolo zezwe nezinkolelo zezabo, bese kuthi-ke ubona lapho insindiso yethu nethembe liqinile lesekeleke phezu kwesimiso esiqavile. ukuthi wonke amadebona ezihogo angeke alinyakazise ungawabona eveza ubuhle inkolo kabhuda yinkolo enhle inkolo yamahindu yinkolo enhle kodwa mfowethu abanakuphila njengoba ukuphila kungaba njalo kulelephi ukuphila na ukuphila kulele egazini igazi lingukuphila futhi yilowo muntu kuphela owayengobha uhlobo lukahle lwegazi ngoba wayeyigazi kankulunkulu uqobo futhi wopha igazi elahlenga mina nawe futhi ngakho-ke insindiso yethu ilele kukristu jesu lokho asenzela khona ecalvary akunendaba ukuthi sizithola siphansi kangakanani sizithola siziphatha kabi kangakanani ukuthi sizithola singcwele kangakanani uma sibheke ecalvary ngenhliziyo yeqiniso nokuvuma izono zethu lapho ecalvary lokho kuye kucazulula kunjalo akungaphezu kokuthi ukuvuma kwakho kungahamba kuphume odebeni lwakho aze unkulunkulu abe ngaphansi kwesibopho sokukuphendula kunjalo wo uma ngicabanga kalokho wo akumangalisi upaul asho ngama lapho ekameleni ngolunye usuku lapho banquma khona ikhanda lakhe futhi bamphonsa emseleni ngacabanga ngaphambi nje wathi wo kufanele uphutheselwa khona thuna kuphi kunqoba kwakho na kodwa hamba kabonke unkulunkulu osinika kunqoba ngenkosi yethu jesu kristu yabo lokho nje kuyaphumula wo yilokho engithanda ukukhuluma ngakho lalelani abanye babafo abasha ungahle ube musha futhi lokho kungahle kube yichoboka uze ungakunaki ngempela kodwa lile isikhashana nje uze ulale lapha ezibhedlela udokotela uthi lezi nsuku ezimbili zokuphila noma amahora amabili linda kancinyana nje yize leyo nhliziyo iqale kweqa lokho kushaya futhi uyize ikhuphuka ngomkhono wayo womfo wethu zobe ufuna ngakho konke-ke yonke impilo izobaluleka ngani ngalo nkathi na sekuphelile linda ezinelezi ize ziqale ukuphenduka zibe ngekhanda lakho futhi uyabona ukuthi ubhekene nephakade elingapheli ngaleya futhi lo mphefumulo manje ophila ngaphakathi kuwe ubhobokela njengezinyo elikhishiwe liphuma kuwe kanjalo ukuba liye endaweni ethize lapho ongazi ukuthi uyaphi kungcono kucabangisise manje futhi kuxazululwe manje isizathu ungahle uhlwidwe kanjalo ngaphandle ngisho kwethuba lokuphenduka ngakho-ke longisa manje azikho izaba kubantu basemelika labo baheteli abase-eningizimu afrika nasendiya emuva le phakathi lapho bayovuke kwahlulelweni futhi basilahlele sisizukulwane ngoba thina silekukhanya nevangeli namabandla nezibusiso lakho konke lapha futhi siyenqaba ukulemukela yilapho inkinga ilele khona mngane manje ngikusho lokho ngokuzuma ngoba kungokusiza wena niyabo ngoba ufanele ukwenze lokho manje umthetho unesithunzi o uma ngicabanga kalokho umthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo bukani ukuthi umthetho wawunikelani phingela esahlukweni esilandelayo esahluko seshuminanye samabheru bukani ukuthi udaniyeli wenzani ngaphansi komthetho bukani ukuthi inokhu wenzani ngaphansi komthetho bukani ukuthi mose wenzani ngaphansi komthetho khona-ke uma kuphela wayephile ethunzini lokubuyisana ibandla lobukristu belifanele lenzeni namhlanje ngeqiniso lokuvuka kwenkosi jesu kristu na simi kuphi kulobo busuku bangane na ngenitshele kufanele kwenze wonke umkristu azilungiselele izikhali ngaleya lathi hlomani izikhali zonke zikankulunkulu futhi niqiniseke ukuthi nilethe isivikelo sesifuba nesigqoko sokuzivikela nesihlangu nazo zonke lezo zinto upawulu ukufanisa nesosha eliya empindi futhi lapho ubuqili besethi abungena phonsela phezulu isihlangu sakho uqhubeke uphume futhi ohlangabezane naso manje uma umthetho bungaveza lokho belifanele kangakanani-ke eqiniso legazi likajesu kristu lapho incwadi efile izokwenza lokho abefanele avezene amandla okuvuka namandla nomoya wenkosi ujesu kristu na manje besifanele size ebandleni ngenhlonipho yokuzithoba ephakeme kunazo zonke sifanele singene ebandleni njengabangcwele bangempela bakankulunkulu sihambe sithathe indawo yethu futhi sigcine imiqondo yethu ikukristu bezifanele sishiye yonke into yezwe kanjalo futhi uma ngempela uzelwe ngokusha lokho kungahle kusike manje kancanyana kodwa niyazi ukuthi lena yindlu yokuqondisa uma ngempela uzelwe ngomoya kankulunkulu kulapho inhliziyo yakho ilele khona noma kanjani yilokho imicabango yakho igxilise kwehange ngaleya niyabo uma uke ujesu wathi ozwa amazwi ami akholwe ngokujumileyo nokuphila kubhakade ozwa amazwi ami futhi akholwe manje uma ukholwa kahle uma nje ukuvuma ngezindebe zakho akusizi kakhulu kodwa ngokusuka enhliziyweni yakho uma ukholwa ukuthi ujesu uyindodana kankulunkulu awukwazi ukuphila impilo efanayo wakho wayiphila awukwazi uma uke uthela umbono wangempela wekhalvari manje uma nje uthatha indlela emahlaphahlapha nje uzikhohlisa wena nje
Jesus was.
Kodwa uma utshela ngempela umbono walokho uJesu ayikho, ngithanda kanjani ukushumayela uNkulunkulu, uNkulunkulu obuphakeme bukaJesu Kristu. Uma nike naqaphela ukuthi wayengubani nalokho akwenzela nina bezilisa labesifazane, izinhliziyo zenu beziyodabuka phakathi kwenu futhi beniyovuma ukulahla udoti wezwe ukuba niphilele yena. Kumangalisa kanjani lokuthi wayengumuntu onjani uma ubona ukuzehlisa kukaNkulunkulu qobo lwakhe ezisombulula qobo lwakhe ehla aze angene enhliziyweni yakho. Ngikathi uNkulunkulu Baba esimweni sefe likhulu lilenga phezu kwabantwana bakwa-Israyeli futhi kwathi lapho ehlala entabeni ngalokho kuza ukuloba umthetho ngani, ngisho noma isilwane esithinte intaba simelwe sigwazwe ngomcibisholo, ngokungcweliswa kuphela wakhuphula uMose wahlalisa u-Aroni le phansi kwequma ukubhekisisa nokuqapha ukuthi akukho lutho, futhi lapho leyo nsika yomlilo yayihlezi kuleyo ntaba umbani usakazeka. Kuthi ukuduma kwabhonga ubumnyama bahlala lapho uJehova uNkulunkulu umdali walo lonke iphakade wahlala phezu kwentaba ayeyidalile yena uqobo. Ugcintshilwa mafu lusakazeka lombani kuzamazama komhlaba. Ngazi kwathi lawo ma-Israyeli emi phandle ngaleye kamu nomhlatshelo owophayo ubazungezile, wathi bakukhuluma uMose futhi hhayi uNkulunkulu ufuna sife. Cabanga kalokho lowo mnini mandla onke ofanayo isidala sikhulu wazithoba futhi wazisombulula yena uqobo, wayesengena emzimbeni wenyama ukuthi noma yimuphi umuntu ubengathinta ngezandla zakhe. Wenzani na? Ebiza umgwaqo wakhe ezama kungena kumuntu. Khona-ke kamuva wahamba futhi wanikela ngegazi lakho qobo lapho nelingekho elinye igazi elalingakwenza. Akumangalisi ukuthi wayeyinani elingenakulinganiswa lezulu, akumangalisi ukuthi wayeyinkosi yawo wonke amakhosi. Ngenkathi efol wazisombulula qobo lwakhe futhi wedla futhi wazinikela qobo lwakhe ezandleni zomuntu oyisoni ukushaywa nokukhafulelwa nokulinyazwa nokulengiswa esiphambanweni nokufa. Lapho esamilapho omunye wathi lapho athi bengingabiza ubaba wami futhi bengithumelela olegiyoni abayishumi bezingolosi, kodwa umbuso wami awusiwo owalelizwe. Futhi lapho lezo zixuku zathi akahambe akahambe, kungani engaphendukanga futhi athi hamba? Nasi sizathu engakwenzanga bangane. Kubukeli bona babengabantwana bakho uqobo, ukucabanga ngabantwana bomuntu begalela igazi likayise. Uma abantwana bami bebekhathaza ngegazi lami bekungeke kube khona lutho olunye ebengingalutho. Ngithatheni uma enqaba ukukwenza walahlekela ngumntwana wakhe, yona kanye indalo yakhe, izitshela zakhe ezingabantu. Futhi bona babefuna igazi lakhe, bungathini abantwana befuna igazi likababa wabo na? Yingaleso sizathu wayengeke akwazi ukuthi qhabo. Ukuba wayethe qhabo babelahlekile, ngingafela abantwana bami ngesidle nanoma yimuphi omunye ubaba ubengakwenza. Bukani ukuthi wayeyini abantwana bakhe uqobo begalele igazi lakhe. Futhi bulungisa bomthetho bakudinga igazi, futhi igazi lezimvu lalingeke likwenze, igazi lezimbuzi lalingeke likwenze, igazi lezinkomo lalingeke likwenze, kodwa igazi likaNkulunkulu qobo lwakhe lalifanele likwenze. Futhi uNkulunkulu wenziwa inyama waphila lapho emhlabeni. Lowo muntu omkhulu odumayo esiqongweni sentaba yaseSinayi wayelapha enyameni ngaleyo nkathi. Kodwa-ke wahlanza indlela ukuze ubengeza ngayo futhi ahlale enhliziyweni yakho. Futhi manje lowo moya ofanayo owaduma uvele entabeni yaseSinayi uphile enhliziyweni yomuntu okumangalisa kanje pho. Lokho bekufanele kubeke yonke inhliziyo egxumagxuma futhi okucabanga ngakho. Manje ivi loko kushesha uPawulu wayeqhubekela phambili ezansi evesini lesihlanu nelesithupha. Lapha sizama ukufika kweleshumi nesishiyagalolunye ukuze sisheshe lesihlanu nelesithupha. Futhi kwehle njalo wayekhuluma ngokuthi imithetho yayibikezela kanjani, ukuthi kanjani ethestamenteni eludala sedlulile kugo ngelinye ilanga ezinyangeni ezimbalwa ezidlule kwakuyikho kusonto esikole. Umuntu ongaphansi kwesono othi waphinga noma weba noma wephule isabatha noma omunye umyalo, khona-ke wayedingeke athole iwondlo futhi wayefanele alethe leli wondlo kumalunga, futhi babefanele balibheke leli wondlo. Iwondlo lalifanele lingabi nasici, lalifanele lingabi nakucala kulo. Bukani ukubaluleka lapha, iwondlo lalifanele lingabi nasici kumuntu osalwayo. Amen. Ngethemba niyakubona. Hey, ngikhumbula indaba encane, angazi noma ngake ngalitshela noma cha, yindaba encane nje eyinganekwane kanjalo. Ngaphansi komthetho uma umama hasho omdala waye nepone elincane futhi lalingumnyuzi, niyazi nezindlebe zakhe zaphuka namadolo akhe eshayiwe futhi ho umnyuzi onezingcemu nokubukeka kabi kanjani awu lo mnyuzi uma ubungazibuka ubungathi ho he lapho inkosi iphuma izongibulala ngoba mina ubengeke angondle angifanele ukuphila awungibuke inxushunxushe ubukeka kabi kanjena ngiyiyo kodwa uma umama ubengaphendula kumfo omncane ubengathi awume kancane siyandwa ungaphila ngoba ngowami wokuqala futhi nelungelo lobuzibulo manje uma inkosi iphuma futhi kubone ukuthi zonke isimo sakho izofanele ibuyele emuva futhi ithathe iwundlu elingenasigcibulo futhi ilibulale ukuze ukuthi lowo mnyuzi obukeka ukhubazekile ungaphila yabo umpristi akakaze ubone umnyuzi wabona iwundlu kwakungekhona ukuthi umnyuzi wawuphelele yini kwakufanele kube yiwundlu eliphelele wo ngiyethemba niyekubona kusikhona ukuthi ulunge ngokwanele ukuba ngumkristu noma cha kungukuthi wayelunge ngokwanele uma unkulunkulu amwemukela negazi lakhe lenza ukubuyisana unkulunkulu akakuboni wena ubone iwundlu ho hey kodwa-ke lowo mnyuzi omncane wawungamisa umsila wawo phezulu eboyeni futhi uhonge futhi ugxume futhi ugijime uzungeza ensimini ube nesikhathi esimnandi uzophila kodwa oyedwa ophelele kwakufanele afe ngenxa yokungapheleli lowo kwakuyimi uwilliam branham kungekho kuhle ngingafanele kuphila ngifanele ukuya esokweni ngizalwa emndenini onesono ngakhuliswa ngiyisoni kungekho oluhle nhlobo kungekho neyodwa engxenye ezwakalayo ngami kunjalo kodwa ngelinye ilanga ngavuma haleluya lapho unkulunkulu ebuka phansi kukristu nokristu wathatha indawo yami khona-ke unkulunkulu angangiboni ubona lowo ophelele khona-ke inqobo nje uma ngiphakathi lapha kuye khona-ke ngiyapheleliswa hhayi kimina kuye hhayi ukuphelela kwami anginakho awunakho kodwa kungukuphelela kwakhe ngakho-ke ujesu akenzanga iphutha lapho ethi ngakho-ke yebani ngabaphelele njengoba noyihlo osezulwini ephelele futhi isidale singumuntu singaphelela kanjani na wayengaphelela ngokukhola kwakhe okuphelele okukuye ethi wangikhokhele inani ujesu wahlawula konke ngikweleta yena konke isono sase sishiye ibale libomvu cephu waligeza labamhlophe njengeqhwa ye lokho kusenza sonke simemeze i-Methodist akunjalo la uma ucabanga kalokho wena ngiyakholelwa kukho ngiyakholelwa olwazini lwefashini endala yokumemeza yebo mnumzane uma abantwana bethela uhlobo olufanele lwamavithamini bahlale bezizwa bekahle niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini sidinga amavithamini okomoya emabandleni namuhla nicabangi kanjalo na ungikhumbuze ngomlimi kanye wayenelidadlana umlimi oyedwa wayenengqolobane futhi wayenazo zonke izinto zokulima ezinhle ayedingeka alime ngazo oganaganda nakho konke kodwa wayevilapha kakhulu kulima ngakho-ke wavele wayiyeka indawo yakhe yamile ukhula futhi lapho kufike ikwindla into kuphela ayefanele ayenze ukusika ukhula lwakhe futhi alufake enqolobaneni futhi kwakukhona omunye umlimi owayengenayo enqolobane ebukeka kahle kangako kodwa wayeyindoda ehlakaniphile futhi waphuma futhi wayekhuthele futhi wayesebenza ngoba wayefuna ukondla imfuyo yakhe futhi wayevune isithombe esidliwe yimfuyo esihle nefolishi e-alfalfa futhi walubeka phezulu enqolobaneni kuwo amabili amapulazi kwakukhona inkonyane encane elalizalwa unyaka nonyaka kulo nyaka futhi ngenkathi inkonyane elincane kwenye inqolobane lalifanele londliwe ngokhula kodwa lalinenqolobane enhle kakhulu futhi elinye inkonyane elincane lalingenakho okuningi kwenqolobane kodwa lalinekuthile ukuba likudle lokho kungifaka emqondweni wamanye ala mabandla amancane amadala ubheka ezakhe ezinkulukazi ezinkulu ezinde izindawo azifisayo neyazi ezingama okani amapayipi ezinkulungwane ezamadalwa izinkulungwane bengiqonde lokho nezihlalo zikalokusho nakho konke kanjalo kodwa ngabe kukhona yini okudliwayo na leyo yinto elandelayo ungena emishini endlelana ithize ndawondawo neyazi futhi ungahle uthole inqwaba phakathi lapho neyazi amavithamini kamoya athile unkulunkulu kuphathele wona ukusiza umoya wakho ukhuphuke ukukuvusa kancane lokho kushunyayelwa kwevangeli haleluya uma lokho kungeke kuvuse ibandla akukho lutho oluzokwenza ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa izwi ngikathi ngizwa ukuthi uJesu wakufela ngithi lokho kuyaxazulula udumo kuNkulunkulu ngiphephile manje ngoba ngikuye wangamukela kulungile wangikhetha wakukhetha lonke phakathi lapha lowo ongumKristu uJesu wanikhetha kungokwakho kulungile wakuthatha leli nkonyane elincane elinye lawo laligingqikile lalikade lisenqolobaneni enkulukazi enhle namareki angamakharathi ayeshominane niyazi nezitebele nezinto lapho liphuma umfo omncane bandla wayengakwazi ukuphuma niyazi wayekabi kakhulu yedla ukhulu ebusika bonke ngakho ke elinye laphumela engxenyeni enqolobane niyazi nomoya oshisayo uvunguza futhi uhlobolwe umoya ucishe impela uliphephulele phansi lalihlupheke kakhulu futhi ngale ngakolunye ohlangothi lomlimi walikhipha inkonyane lakhe lidadlana futhi wo lalikhuluphele futhi eliyindilinga niyazi he lalisesimweni esihle ngenkathi liphumela lapho laqala nje ukuxuma phansi laphezulu ligabavula lizungeza niyazi lalinomnandi umhlangano omkhulu ePentecost ligxumaxuma nje lizungeza lapho niyazi ukuthi lenzani lelo konyane elincane na leli elingale enqolobaneni enkulu lalibe nazo zonke izinto ezinkulu niyazi labheka phansi lafifiyela iso lalo elincane emfantweni futhi lathi ubuhlanye obunje ubuhlanye obunje lowo mfo omncane wayezizwe kahle akumangalisi ukuthi wayengaxuma wayekhuluphalisiwe wazizwe kahle leyo ndlela lapho umuntu ejola ngempela amavithamini akhe angokomoya indlu kaNkulunkulu eza lapho nomphefumulo wakhe uzondle ngezwi likaNkulunkulu lapho azi ukuthi umi kuphi konke okwezinkoleloze zakhe kundiza kuyele futhi kukhonza udevili nakho konke okunye kuvele kuhlakazeke uma ubona ukuthi uJesu Kristu wafe esikhundleni sami wathatha indawo yami lapho eKalvari olumsulu awuthande lobuNkulunkulu lufika lapho kungenza ngiziphathe kabi ezweni kanye ngasikhathi ngizizwa ngikahle ngempela ngakho ngoba ngivele ngicwale amavithamini lokho lamavithamini amadala amahle lapha Manje uPaul wathi ngekathi umkhonzi efika futhi alethe kuncane uma enze ukungalungile uze naleli wundle elincane manje umpriest omkhulu wayelibheka umpriest wakwenza futhi ubone ukuthi kwakungekho lothe lungalungile ngewundlu alihlole abone ukuthi ngabe konke kwakulungile futhi uma lalilungile kodwa ke wabeka iwundle elincane phansi ealtare futhi lakho kuze indoda eyayenze ukubi yathi manje kade ngintshontsha futhi manje ngiyazi ukuthi ngingaphansi kokufa ngoba ngenze iphutha uNkulunkulu bengeke yafuna ukuthi ngebe umyalo wakhe uthi qhabo manje ngizobeka izandla zami phezulu kwaleli wondlo elincane futhi umyalo kaNkulunkulu lapha yathi ungebi futhi ngebile ngakho ke ngiyazi ukuthi ngangiphansi kokufa kukhona kumele kuphendule ngesono sami ngoba ngebile futhi uNkulunkulu wathi usoku oyakudla ngalo ngalelo soku ngiyakufa ngakho ke ngebile futhi uNkulunkulu wathi uyeba uzofanele ukufele ngakho ke wayedinga uma ngangingafuni ukufa ngangifanele ngilethe iwondlo ngakho ke ngibeka iwondlo phansi lapha futhi ngibeka izandla zami phezu kwekhanda lalomfo omncane naye futhi ekhala futhi eqhubeka futhi ngithi Nkosi uNkulunkulu ngiyaxolisa ngokuthi ngebile ngiyavuma futhi ngiyakwethembisa angeke ngiphinde ngebe uma uzongamukela manje futhi ngomhletshelo wami nangokufa kwami leli wondlo elincane lizo endaweni yami kholeke bathathe iwoke elikhulu futhi balifaka ngaphansi kophimbo walo omncane base belinquma kanjalo baliphakamisele phezulu kanjena nomfo omncane ekhala ekhala uvolo undiza wonke unegazi kanjalo futhi umlomo wakhe omncane ompofu futhi yena ekhala 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 futhi into yokuqala niyazi igazi lakhe lonke liyopha futhi ugibise ikhanda lakhe elincane lokho konke kwakho kholeke indoda yakulotshiwe phansi lapha erekodini kufakwa uhlangothini lomphongolo kanjena ukuthi leyo ndoda yenza ukuvuma uma ikwenza okwesibili ngonyaka owodwa uzofanele afe noma kanjani uzofanele afe newondlu manje lelo kwakuyitestament elidala wahamba wabuyela emuva ngo waphuma lapho senze nje ukuvuma kwakhe wabuyela emuva ngo waphuma futhi mhlawumbe uyaphinga mhlawumbe wayenze ukuthile okungalungile okuningi kakhulu lapho ebuyela emuva phandle lapho mhlawumbe wayebulala umuntu bakuthi ngenkathi ephuma ebuyela emuva noma kanjani wahamba nento efana enhlizeni yakhe ayeyenzile ngenkathi engena lokho ushintsho kuye kuphela waye ngokomthetho incwadi yomthetho ephendule isidingakalo manje lokho kokungeke kwenze akukwazanga ukuguqula inhliziyo yakhe into kuphela ayeyazi yayingalungile ngoba ukufunda emthethweni newondlo lafa esikhundleni sakhe manje ngenkathi uJesu efika niyabo igazi likaKristu niyabo kwakuluhlobo luni lwegazi elopha na igazi lesilwane impilo yesilwane ngenxa yempilo yomuntu angeke nje kususe isono angeke manje lapho uJosefika kwakungeyona impilo yomuntu kuphela kodwa kwakungukuphila kukaNkulunkulu qobo lwakhe lokho kwakusegazini lakhe manje siyabona ukuthi senze kungalungile ngenze iphutha ngonile ngiye ngaphila ngokungalungile ngenze kungalungile manje ngize ealtare ngokukholwa ngiyawubona umhletshelo ngibeka izandla zami phezu kwekhanda likaJesu ngithe Nkulunkulu othandekayo ngiyazi ukuthi okwami ngiyisone futhi inkokhelo yesono ingukufa futhi uma ngenze kungalungile ngifanele ngife futhi uma ngifa angeke ngingene ebukhoneni bakho ngizojeziswa ngokuhlushwa kuze kube phakade naphakade ngakho ngile phutha baba futhi ngifuna kulunga futhi ngifuna ukufa kanjena ngakho-ke ngibeka izandla zami phezu kwekhanda lakhe futhi ukuphila kwakhe kwathathwa ngenxa yempilo yami kodwa into yakho ingukuthi uma ngisuke eltare ngihamba nenhliziyo eguqukileyo niyabo umuntu wokuqala wahamba ngaphansi komthetho ngaphansi kwegazi lesilwane kwakungeke kuguqule inhliziyo yakhe ngoba impilo yesilwane ngeke iqhathaniswe nempilo yomuntu isilwane asikwazi ukunikeza igazi lomuntu niyabo isilwane angeke sikwenze ngoba impilo yaso iyimpilo ehlukile futhi isilwane sinokuphila kodwa hhayi umphefumulo isilwane siyisidalwa esiphilayo kodwa hhayi umphefumulo kodwa uNkulunkulu wafaka umphefumulo kumuntu ngakho-ke khona-ke umphefumulo wami uyini umphefumulo na imvelo yomoya futhi ngekathi umphefumulo kaKristu wawushiyiwe hhayi ukushiywa esogweni kodwa wahlithwa ngegazi ukuchitheka kwegazi lakhe ngekathi uNkulunkulu emiyise eCalvary waxubanisa igazi lakhe phandle lapho esiphambanweni futhi ngekathi wayeme lapho enqekuzisa ekhanda lakhe emuva naphambili imiqela izungeze ikhanda lakhe kanjena nameva igazi ligeleze ebusweni bakhe liconse lisuka emagodeni akhe emahlombe akhe ekhala ngezilimi ezingaziwa uNkulunkulu wami ungishiyeleni na nanto iwundlu yilelo yilowo ongenacala owafa ukuze mina ongafanele bengingenziwa ngilunge ukuthi ngingahle ngibe nelungelo lokuphila lowo ngongafanelekile ongafanelekile wena ungongafanelekile ukuthi lelo wondlu elakufelayo manje yengikela lapha futhi ubeke izandla zakho phezu kwakhe niyabo futhi wenze ukuvuma kwakho noNkulunkulu uyakuphendula ngomoya ongcwele njengesiqiniseko sokuthi ukwamukele ngomhlatshelo munye nanku ngomhlatshelo munye uphelelise njalo njalo nakho la ukhona ngokuba umkhonzi efika minyaka yonke kwakungokuqhubekayo cishe minyaka yonke wabuyela emuva futhi wawufanele uze ngonyaka olandelayo isifiso esifanayo enhliziyweni yakhe kodwa ngenkathi enza umhlatshelo wodwa qobo lwakhe sonke isono sonke izifiso sasono futhi yonke into yathatha enhliziyweni yomuntu futhi umi ephelelisiwe emehleni kaNkulunkulu hhayi ngalokho akwenzile kodwa lokho uJesu amenzela khona futhi wemukela umhlatshelo wenkosi uJesu Kristu wo izinto ezimangalisayo kanjena pho mngane manje ngakho-ke manje ivesi leshumi lesishiyagalolunye sinemizuzu cishe ngamashumi amabili asikubeke konke emibhalweni manje manje ivesi leshumi lesishiyagalolunye ngakho-ke bazalane njengokuba sinezibindi zokungena endaweni engcwele ngegazi likaJesu balulani nakho manje ngena endaweni engcwele kukhona indawo engcwele bese kuba yindawo engcwele ngcwele ngcwele yayibizwa kanjalo umphristi omkhulu wayengena kanye ngonyaka futhi lapho esekwenzile into yokuqala ayefanele yenze kwakungukuba afafazwe eqobo lwakhe umphongolo wawungemuva kwekhethini futhi umphristi omkhulu wayefanele agcotshwe ngamakhe enziwe ngentebe yasisharoni awekho amanye amakhe abengasebenza niyazi ukuthi ujesu wayebizwe ngokuthi uyintebe yasesharoni na iyini intebe na avela apha makana avela intebeni kukuphi ujesu wayebizwe ngokuthi umduzi wesigodi ngabe kunjalo na noma bani uyazi lapho isidambisi izinhlongo zivela khona na sivela kumduze isidambisi izinhlongo silethwa sivela kumduze futhi sizokwenzani isidambisi izinhlongo na isidambisi izinhlongo sithulisa izinhlungu lapho abantu begula futhi behlupheka ngokwesabekayo bayasangana bahlanye babanike isidambisa izinhlungu futhi lokho kuyacazulula bayathula lokho kokwemvelo ujesu kokomoya ungumduzi wesigodi futhi uma ufika endaweni njalo angeke usakwazi ukuzimela nhlobo futhi kuphila kusho lutho kuwe uNkulunkulu nomjovo wakho wesidambisi izinhlungu ovela emduzeni wesigodi lokho kujulisa zonke izikhathazo zakho zonke sezihambile awudingi ukuthi udakwe yiwizwi ukuze uthulise inkathazo yakho zibuyela emuva ngqo futhi kodwa woza futhi uthole iziphuzo sezidambisi izinhlungu kumduzi wesigodi futhi ziqedwa phakade Maguza makuhambe noma yini uma uphila uma uva uma uyilokho noma lokho noma kunye akukho okukwehlukanisa lothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu amaKristu awathenjisiwe umbhedo wezimbali wento komalo kodwa athenjiswa umusa owanele wazo zonke izidingo abanazo Amen uyasho ngikholwa kwethenge sizizwa ngikholwa khona manje cabanga ngakho yebo mnumzali sizathu lapho ngithola ukukhathazeka futhi ngimangala ngibheka ngapha futhi ngibone lokho kuqhubeka lokho kuqhubeka kodwa ngiyacabanga lento mzuzu hehe niyabo ukhona umduze wesigodi manje lenzani iphunga na iphunga abasifazane bazigcoba ngamakhe ukuze kube ngokuthokozisayo futhi abeselisa bagcoba into yokugcoba ngemuva kokushefa ngezinye izikhathi kanjalo lawo maphunga amaphunga amabi beliyosuswa kuwe uma uhambe bukhoneni bomunye umuntu onamaphunga omzimba noma nenye into ethize amakha awokususa lelo phunga ukuze wena ebusweni bomuntu ukuze ungabi ngowonakele akubekezeleleki yilokho amakha noma insipho inamaphunga kuyo futhi ugeza ngensipho noma izimpushana zethalikam nanoma yini yilokho abakusebenzisela khona Manje tabelani amen ngizizwa ngikahle nje ubukani uJesu wathi niyabo waye intebe yaseSharon uthi wanikele kuNkulunkulu ngephunga elinuka kamnandi futhi lokhu bese kuthi ke uma siba ngabangabekezeleki phambi kukaNkulunkulu futhi ngakho ke ngiyaxolisa ngesisho sinuka lokhu okuxakile Yabo ukuthi izinto zethu lezi zinto ezimbi kakhulu futhi zonakele kakhulu kodwa ke siza eCalvary nalapho umduze noma yipi imbali ngaphambi kokuba amakha enziwe uthathe imbali yinhle umduze omkhulu wasekuseni noma intebe intebe yaseSharon imbali enhle ngekathi isaphila yinhle kodwa ukuze kukhishwe iphunga kulokho ukuze uthele amakha izofanele igxotshwe futhi bayayifihliza futhi bayikhame amakha aphume kuyo niyabo uKristu ngekathi wayelapha emhlabeni wayemuhle waphulukisa abagulayo wavusa abafileyo impilo yakhe ayigaze iqhathaniswe wayemuhle Kodwa ukunenze nibe njengoba wayenjalo lapho uNkulunkulu ebheka phansi wathi lo indodana yami ethembekayo ngithokozile ukuhlala kuyo wathi mihlatsheleni iba yiphunge libi ngaphansi kwekhala lami kodwa yilo engithokozile ngaye manje wayethokozile kakhulu futhi ukusenza sithokoze kuNkulunkulu wadingeka afihlizwe eCalvary nesono salelizwe sasidingeka sikhanywe kuphume kuphila kuphume kuye futhi wafa ethwele izono zezwe ukuze thina sigcotshwe ngentebe yaseSharon wayengumduzi wesigodi walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu iphunga elinuka kamnandi ngemivimbo yakhe wena waphulukiswa umduzi wesigodi lokho kusinika isidambisi izinhlungu ukuthulisa kugula kwethu nobuhlungu bethu isithombe sihle kanjepho manje umpristi omkhulu ngaphambi kokuba angene kuleyo ngcwele ngcwele into yokuqala wayefanele embathe ingubo ethize eyenziwe yayingeke yenziwe noma kubani kwakufanele yenziwe ngesandla esingcwele lokho kwakhombisa ukuthi izingubo bozethu nakuke mina kwenzeka nje ukuthi kuze kimi ngalonkathi mfowethu uma kuphela ugqoke ingubo yesonto ungcono uyiyeke into ngeke uhambe emvako kungcwele ngcwele ingubo leyo umpristi omkhulu ayeyigqokile phakathi lapho yayifanele yenziwe ngezandla ezingcwele izimpahla ezikhethiwe Amen eyayimisela uNkulunkulu ngakho ke uma ujoyine ibandla futhi ucabanga ukuthi kahle unephutha Niyabonga kufanele kube ingubo yende ekhethwe uNkulunkulu futhi izindwangu zethu zokulunga kokuzenzela angeke zimi bukhoneni bakhe uthathe umoya ongcwele okuyingubo yende kaNkulunkulu egqokise ikholo ukuba lihambe ngemva kokungcwele ngcwele Oh, loko kuhle ngiyakuthanda lokho loko kwakungokusha kwakungagaze kuyigwinye enjengeleyo phambilini kodwa yiloko ke lelo hlobo nje lelo yivitamini langempela niyabo kuthatha umoya ongcwele bukani emfanekisweni waya esidleni sakusihla somshado futhi wonke umuntu esidleni sakusihla somshado wayefanele embathe ingubo ethile futhi wahlangana nendoda lapho eyayingagqokile lelo hlobo lwengubo futhi wathi mngane wenzani lapha na ungene kanjani na manje niyabo umani wazi umfanekiso emazweni asempumalanga lapha ya ezweni lasempumalanga lapho benza umshado kuze kube namuhle umkhonyane ofanele ameme noma ubani amthandayo futhi uNkulunkulu anga akekho ngeze kuNkulunkulu noma eze kuKristu ngaphandle kokuthi uNkulunkulu ambize kuqala niyabo ukhetho lukaNkulunkulu manje ebhekisesani bese kuthi ke umkhonyana uma enikeze isimemo ufanele anikezele ngezingubo ezinde futhi akukho umuntu ngoba umema abampofu umema abacebile kodwa ukwenza wonke umuntu abukeke ngokufanayo ufanele agqoke uhlobole ufanele ngubo ende ompofu uyakwenza ukuthi ocebile unayo niyakuthola na manje uma uNkulunkulu enika umuntu ompofu umoya ongcwele ngumoya ongcwele ofanayo awunikeza umuntu ocebile niyabo bonke bafanele bafane ukuthi uma bengena ebukhoneni bukaNkulunkulu akekho ngathi ngiqokeka ngcono ngoba yigazi lifanayo umusa ofanayo umoya ongcwele ofanayo owenza wena uziphathe ngendlela efanayo abacebile nabampofu bafanele beze ngokufanayo ilowo impela umfanekiso qaphelani bese kuthi kekathi befika nesimemo sabo bona izingubo ezinde zazinikezelwa eminyango indoda yayima lapho ibonise isimemo sayo ukuthi iyeza futhi iyasethula bayakwenza indiya khona manje futhi ngakho ke bangena emshadweni umlini eminyango umi lapho eminyango umnini indlu futhi ukunikeza isimemo sakho yabo mnumzane bazofinyelela emuva lapha bathathe ingubo yende nje futhi bamgqokise yona uyangena lokho kukhombisa ukuthi umenywe ngokusemthethweni wemukelwe ngokusemthethweni futhi manje useyilungu amen nakho lapho khona manje uNkulunkulu ubaba umoya ongcwele uyaphuma futhi akunike isimemo sasidle sakusihle somtshato niyabo manje kukumyeni khona-ke okunikezela ngezingubo ezinde futhi wayekwenza ngokuphila kwakhe uqobo enikezela ngomoya ongcwele futhi ufika eminyango amen nesimemo sakho ujesu wathi ngingumnyango esibayeni sezimvu futhi uma uza wedlula ngegama likajesu wemukele umbhaphathizo kamoya ongcwele ngabe kunjalo na yamukela umoya ongcwele khona-ke uyangena futhi uba ilungu ilungu lomndeni kankulunkulu ilungu wena uthi ilungu impela ngizoba inceku na gabo awukwenzi ubayilungu anisize izinceku ningamadodana namadodakazi manje singamadodana namadodakazi kankulunkulu ilungu lomndeni kankulunkulu he o he ngingahle ngihlale emjondolo kodwa ngiyigazi lasebukhosini nakho lapho khona ilungu labendlu kankulunkulu lowo ngumbhalo yilokho kushiwo umbhalo yeko uthande nokababa asigixabeze ngalo niyabo ukuthi sifanele sibizwe ngamadodana kankulunkulu ohe nakho lapho bekhona ubulungu manje umpristi omkhulu egcotshiwe engena wayefanele athathe igazi lesilwane ahambe nalo kungenjalo wayeyofa futhi enye into mayelana nengubo yakhe benazi yini ekugcineni kwaleyo ngubo senake nazi ukuthi kwakunani ekugcineni kwayo na wayenokuthile ekugcineni kwayo futhi onke kwakuyizinto ezincane zilengela phansi ekugcineni komphetho wengubo yakhe futhi kwakuyipomegranati nensimbi nepomegranati nezinsimbi futhi wayefanele ahambe ngendlela ethize kekathi engena wayengeke akwazi ukwenza amanyathelo akhe noma kanjani wayedingeka ahambe ngendlela ethile ngokuba ngaso sonke isikhathi ayenza ngaso izinyathelo lezo zinsimbi zazidingeka zidlale zibhampa kumapomegranati ingcwele 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 inkosi khona-ke inkosi yamuza esondela amen haleluya ngakho-ke uNkulunkulu uyakuzwa uma uza ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu ekusondeleni kwakho ngokuba uyeza ukhala enhliziyweni yakho ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu somandla lapho uyangena nokho lapho uza ufuna umoya ongcwele niyabo ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu somandla kwase kuthi-ke ibandla indlela kuphela ababazi ngayo manje uma ungene lapho ungagqokile ngaleyo ndlela ncamashi wayeyokwenza afele emnyango akabange saphuma wafela phakathi lapho uma engangenanga waqoka futhi wagcotshwa ukuba angene manje ubuphela kwendlela ibandla elalingazi ngayo ukuthi wayelungile noma cha hohe indlela kuphela ibandla elilindile elalaze ngayo ukuthi umpristo omkhulu wayelungile noma cha Bezo umsindo walezo zinsimbi ngakukhole umsindo phakathi lapho futhi ileyo ndlela abazingayo ukuthi wayelungile noma cha ngazi uma leyo nto efanele yoyisebenza namuhla uma uhamba ngebandla futhi yonke into efile futhi ithule angazi kodwa wenza umsindo niyazi wazisa abantu ukuthi uNkulunkulu sesesihlalweni sobukhosi uNkulunkulu uyawuphendula umkhuleko abantu basenawo umoya ongcwele ukumemeza izindumiso zikaNkulunkulu bedumisa uNkulunkulu bebanga umsindo omningi ibandla lithi awu ufanele abenga lapha lena yindawo yokuhlala uma singele endaweni enjalo engcwele futhi sizisho ukuthi singamaKristu ufanele kube khona umsindo othile obangwayo angiqondile kunye inqaba yompedo ngisho owangempela umsindo weqiniso kunjalo manje qaphelani lapha
Having therefore, brethren,
Ngakho ke bazalwane njengokuba sinesibindi sokungena endaweni engcwele ngegazi likaJesu. Indlela entsha nephilayo hayi umthetho omdala lapho esebuyisene ngedabule esiyenqo okungukuthi inyama yakhe. Sinomphristi omkhulu wendlu kaNkulunkulu. Masisondele duze ngenhliziyo eqinisileyo nangokwethembeka okupheleleyo kokukholwa sifafaziwe izinhliziyo zethu kungasekho valo lokubi umzimba wethu ugeziwe ngamanzi acwebileyo Masibambelelisise isivumo sethemba lethu singaxeki ngokuba ukholekile lowo owethembisayo Lokho kuvele kukukhiphe konke hohe ngiyakujanda lokho kodwa ngicabanga ukuthi sifanele sivale kodwa uma sikhuphukela phambi kukaNkulunkulu uma singahambi sithi awu manje angazi uma yonke into ilungile ngabe ngumKristu na awu ngethemba ukuthi nginguye akuyona indlela yokuza leyo owethu ukholwa yindaba yemukele futhi zalwa kabusha bese ke uyakhuphuka ngokukholwa kumsula wazi lokho ukuthi uNkulunkulu uthembisile futhi uNkulunkulu angeke aqambe amanga uNkulunkulu wangethembisa kuphila kuphakade uma ngikholiwe endodaneni yakhe uJesu Kristu ngikukholiwe futhi unginika kuphila kuphakade ngiyenza amaphutha amaningi ngisawenza ngiyohlala ngiwenza kodwa lapho ngiwenza umoya ongcwele uyangijela ukuthi lokho kulungile bese ke ngiyaphenduka khona lapho Nkosi ngithithelele bengingaqondile ukukwenza ngisize manje futhi ngiyahamba ngiqhubeke into efanayo ngoba ngale ngokushesha nje kunoma kuphuma ezindebeni zami uma sizivuma izono zethu ulungile ukuba azithethelele ngabe kunjalo na haleluya Idevil uthi uyazi ukuthini ngizokutshela ubufanele uhambe uyokwenza into ethize awuzange ukwenze wonile awonanga na ngithi ngiyakuvuma awu ngiyakutshela cha bonga khulumi nami cha bomnumzane nginokukhole kuphelele kulowo owangitshela uma ngivuma izono zami ubeyo ngithethelela ngakho ke ngiyakuvuma vele usuke kimi angene ndaba ngalotho nawe empeleni ngakho ke qhubeka nje uqhubekele phambili hamba ngesibindi uqonde ngokungene kukho uma ukufa kulele lapho lokho kulungile hamba uqhubekele phambili ungene kukho ngokukhole kuphelele ukuthi uNkulunkulu uthembisile ukuthi ubeyo kuvusa ngezinsuku zokugcina yebo mnumzane njengoba bengikutshela ngazi noma ngalitshela noma cha lapha ezinsukile izimbali ezidlule ngaphambi kokuba ngiye phesheke ezilwandle ngangimile futhi Jane nami sasicishe senze njengoba wawushilo ngangizama ukukama ini unwele engakinalo lusele inkosikazi wangebuka wathi sithandwa wathi kungcono ugqoke esinye salezo zigqokwana esiyizinwele abakunika sona phandle lapha eCalifornia ngathi sithandwa ngiyazithanda ngempela kodwa nginabahloni ukukwenza Wathi hey Bill uqinisekile ukuthi athatha izakho izinele zakho ziyahambile ngempela azinjalo na Ngathi yeah kunjalo kodwa ngathi oh haleluya Wathi yini oyishona u haleluya na Ngathi ngikaze ngilahlekele nawo ululodwa lwazo Wathi awukaze ulahlekele ululodwa na Ngathi cha bo ngathi uyabona sithandwa sengiyaguga ngathi ngineminyaka engabashumi yamane nadlala kudala ngathi ngiyendoda endala ngathi ngiyena hey ngathi sengiyaguga ngi akwenzi behluko kimi na noma ngabe nginempandla noma yini akune ndaba kimi inqobo nje uma ngingahambi ngithathe thathe imikhuhlane emibi kalula kakhulu ya futhi wathi aw ngathi kodwa wathi aw lapho wena wathi kodwa uthe izinto zakho aluhambanga ngathi azihambile ngani ngathi uJesu wathi akuyi kuphupha nolulodwa lezinwele zekhanda lakho niyabona yabo wathi uqonde ukuthi awu ngathi sithandwayo ekuvukeni lapho ngiphuma ensizweni njengoba ngangiyiyo ngekathi sishada ihlombe eliqondile hhayi umbimbi izinwele ezimnyama eziyinkimbikimbi ngathi yileyo ndlela engizobukeka ngayo futhi yebo unumzane ngathi angisoze ngalahlekelwa nalolu lodwa lwazo ngaleyo nkathi wathi awu zikuphi na ngathi ngizokubuza ukuthi eze bese ke uma ungiphendula ngizokuphendula wathi ini ngithi zazikuphi ngaphambi kokuba ngizithole na wathi awu ngicabanga ukuthi uNkulunkulu wayenazo ngathi lapho anazo khona futhi ngathi ziselapho wonke amavithamini ayekuzo lonke ingqamuzana lokuphila elalikuzo yonke i-athomi yayikuzo konke kuncinyana kwepetroliyamu kokukuze konke kuncinyana kokukhanya kwakuthatha ukuzenza uNkulunkulu wayenakho ezandleni zakhe akukho nolulodwa lwaze olwabhubhayo zikhona zonke ndawo ndawo ezandleni zikaNkulunkulu ngiyabheka amehlo ami ashona phansi isikhwama ngaphansi imibimbi emikhulu esiphongweni sami futhi ngezinye izikhathi ngifanele ngicishe ngibe nezinqemu ukuze ngibuke ibhayibheli lami futhi udokotela wangitshela ukuthi nginokubona okufiphele amashumi amabili kodwa wathi ngemva kokudlula iminyaka engamashumi amane kudala izinhlamvu zamehlo akho ziba yisicaba futhi angeke ufunde okusondele kakhulu kuwe ngathi yebo mnumzane ngiyakwazi lokho wathi lokhu uphushe ibhayibheli lakho liqhele nebhayibheli liqhele wathi ngemva kwesikhashana usunalo le ngaphandle lapha ngathi ngizothola izinhlamvu ezinkudlwana nje noma into ethize efana nalokho wathi awu kuyimvelo nje ngibuka ngaphandle lapho futhi ngiyalubona unwele lubekwe ekugcineni kwepuliti wathi awu uneminyaka engamashumi amane budala mnumzane wathi izinhlamvu zamehlo akho empeleni nje njengoba nje izinwele zakho ziba mpunga nokunye nokunye wathi ufanele ube nakho ngathi ehe ngabuka kukho konke lokhu futhi ngiyaqaphela ihlombe lami futhi ngimi nginamahlombe aqothile ngangivame ukuba uhlobo losemusha futhi umsubathi sengiyakhuluphala manje ngithole amaphawundi angamashumi amane engeziwe esisindo futhi nginezinyawo eziyisicaba okokuqala nje futhi manje kunzima ukuhambahamba ukuqaqamba nezinhlungu kuza awu sengiyaguga yilokho kuphela angikudingi konke lokhu lapha ubukhazikhazi engangivame ukuba nabo kodwa angikalahlekelwa na kuphi kwakho sonke isilinganiso esasikuzo isikhumba esangenza ngaba musha uNkulunkulu usenakho kunjalo futhi lolu hlaka ludala ludonsisisa nje yilokho kuphela ngemva kwesikhashana luzoguga futhi lube nemibimbi futhi mhlawumbe njengoba kwenza bonke abakwahavi ohlangothini lukamama wami okungukuthi bathi ngibukeka ngifana nabakwahavi bonke baba nedumbe nonke liyamkhumbula mkhulu loyo owakha isonto lapha niyazi uhlale eqhaqhazela ehamba kanjalo niyabo futhi unedumbe ngamqaphela umama umdala ompofu kelekileyo angangethemba ukuthi akekho lapha kodwa angazi noma awu empeleni waqala ukuthatha inkomishi yekhofi nento endala bandla kanjalo nje ngezandla zakhe ezindala kanjalo futhi ngabuka imibimbi lenga ngacabanga umuza ngingahle ngikusho uhlezi lapho niyabo wathi futhi angakuthatha kodwa futhi ibheka inhliziyo yami yacishe yaxhumela emlengeni wami ngaphendula ikhanda lami ngacabanga kwelinkulu kukangaki lokho kushaya izinyembezi ziphume emehlweni ami futhi manje unedumbe eqhaqhazela ngicabangile ya ngizofika nami kwelunye usuku kanjalo uma ngiphila kodwa mfowethu kwelungela lezi zinsuku ngizovele amasondo abadala kuphila okufayo wonke ayoma ngqi lapho kwenza ngiwelela entabeni yaseziyoni ukuyohlala isikhashana ngaphesheya lapho yebo mnumzane zonke lezi zinto ezindala ezifayo wokhumbula wathi
glad tomorrow, where gates of pearl swing open wide, and when I cross this veil of sorrow, I'll camp up on the other side, someday beyond the reach of mortal kin, someday God only knows just where. Mortal life will all chariot coming for to carry me home. Sweet Lord, sweet chariot coming for to carry me home. That's right.
Kunjalo. Inkungu izoqala ukugeleza phambi kobuso bami mhlawumbe udokotela gijimi angene futhi athi awu Bhili usephelile hohe ngiyazi ukuthi lelo gumbi elimnyama elidala lihlezi ngaleya nenhliziyo yoyishaya ingena kulo ngqo angifuni ukuhamba nje kegwala ngifuna ukuzisonga ngezingubo ezinde zokulunga kwakhe ngazi lokhu ukuthi ngiyamazi manje lokuvuka kwakhe futhi ngolunye usuku lapho ebiza ngiyophuma phakathi kwabafileyo futhi ngiphile futhi phakade ukwazi uKristu kungokwazi ukuphila kunjalo futhi angikatshali ngingahle ngingabazi u-ABC bami kodwa ngifuna ukwazi uKristu kunjalo ngingahle ngingayazi yonke isayensi ezenkolo kodwa ngifuna ukwazi uKristu ngingahle ngingazi ngomongameli nokuthi uyindoda elungile noma engelungile ngifuna ukwazi uKristu kunjalo ukwazi uKristu kungokuphila kunjalo ukwazi umongameli nokwazi lokho okunye wodumo nokwazi osaziwayo nento kodwa anginendaba nalokho ngifuna ukwazi uKristu ebandleni okuvuka kwakhe ngazi ukuthi sinakho kulobu busuku umPristu omkhulu ehlezi ngakwese kunele sikaNkulunkulu ebukhosini bakhe lapho enza ukunxusa khona-ke ngifuna ukubambelela ngokuqinile kulokho kuvuma phambi kwalezo zinkolo eziyishumi nantathu ezahlukene zabakhonza ezinyoka nabakhonza amankomazi nakho konke ngathi banumzane abahlelubekileyo bezinkolo zalelizwe ingaveza ini inkolo yenu ngakule ndoda empofu eyimpumputhe imi lapha na yayilapho-ke bukelanga iminyaka engamashumi amabili yayiyimpumputhe ngokuphelele ngathi inkolo yenu engayenzelani le ndoda na akukho lutho ezweni kodwa ukuyenika uhlobo oluthile lwento inganekwane engaleya ethi mhlawumbe ngolunye usuku uMohammed abe nomusa kuyo futhi asindise umphefumulo wayo mhlawumbe ukuthi uyacabanga uma iselokhu ibuka ilanga njalo 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 futhi egcine ikhanda layo kanjalo lapho ifa iyosindiswa ngathi angeke yanikele lutho kodwa igazi likajesu kristu haleluya angeke linikeze kuphila okuphakade kuphela kodwa lingakufakazisa khona lapho ebukhoneni benu lingambuyisela lokho kubona ake hamba nakho emuva ngaleya ngathi uma ezokwenza lokho ngabe nini abanemzane abahloniphekile bezinkolo zalelizwe ngenkathi cishe amakhulu ezinkulungwane zabantu ababekade bekuzwa lokho futhi babebuthene phakathi lapho kusibala angikwazanga ukufinyelela kwabaningi kangako ukukuzwa ngoba ubungeke ubone abaningi kangako kodwa ngathi uzomemukela uJesu Kristu uma ezokwenza na baphakamise izandla zabo lezo zandla ezimnyama emoyeni babekwenza ngathi letha lapha umnumzane ohloniphekile lapho ekhuphukela lapho ngathi mnumzane uyimpumputhe futhi uma uJesu Kristu ezobuyisela ukubona kwakho uzothembisa ukuthi uzomkhonza na futhi wathi ngizomthanda uJesu Kristu futhi ngingakhonzi omunye unkulunkulu ngaphandle kwakhe uma ezongibuyisela ukubona kwami ngizokwazi ukuthi wavuka kwabafileyo ngabeka izandla zabo iphezu kwakhe ngathi nkulunkulu othandekayo njengezandla ezifayo umuntu osebenzayo umuntu oyisoni kepha uma ufune izandla ezingcwele ngubani ongaba nazo na kodwa ngiyangena ngesenzo sokukholwa ukuthi ungitshele ukuba ngikwenze futhi kuyeza hhayi ukuba ngihlakaniphe noma ukuziqhayisa kodwa ngiza ngoba wathi bafanele bakwenze futhi ngiyalikhola izwi lakho futhi manjengekathi izinkulungwane ziselapha ngimi nje onqenqemeni futhi bakhonze izithixo nakho konke okunye bakwazeke kulobu busuku ukuthi wena ngunkulunkulu weqiniso nophilayo owavusa uJesu Kristu kwabafileyo ngokunika le ndoda ukubona kwayo futhi indoda ezinyembezi zehla esihlathini sayo yathi ngiyabona futhi yehle idabule esakhiweni yahamba ngamandla eyayingahamba ngawo nokubona kwayo wohe ngumusa obangelisayo lo womsindo omnandi kangaka owasindiswa lusizi njengami ngangilahlekile phandle ngaleya imijayo yamahhashi nakho konke okunye ngesonto ngangilahlekile kodwa manje sengitholiwe ngangiyimpumputhe kodwa manje sengiyabona buka mfowethu kuhle kangaka inkolo eyifashile endala kamoya ongcwele ngumusa owafundisa inhliziyo yami ukwesaba ngumusa owakhulula ukwesaba kwami kwaba yigugu kangakanani kubonakala kwalowo musa ngehore ngaqala ngalo ukukholwa yebo mnumzane hohe lapho sasibe lapho iminyaka yezinkulungwane eziyishumi ukukhanya ukukhazimula njengelanga asiyikuba nezinsuku ezinciphayo ukucula udumo lwakhe kunangamhla siqala ukuqala hohe ezingozini eziningi ezingathazwa nezihibe sengivele ngifikile kungumusa ongifundisile noma ongifikise kwaze kwaba lapha ngumusa ozongithwala ngiqhubeke. Uhe ngimthanda kanjani, kungumusa wakhe. Akukho ebengingakwenza, akukho ebengingakwenza, akukho ongakwenza. Kodwa thina siza kulobu busuku njengamadoda nabesifazane abangamaKristu, sivuma ukuthi asifanelekile futhi semukela yena njengowethu esikundleni sethu. Ukwamukela lowo ngiyazi ngokuqinisekile, njengoba nje uNkulunkulu amukela yena futhi wamvusa wangikhulisa ngendlela engokomfanekiso. Ngesikhathi sifanayo avusa ngazo Kristu, amen. Ngizofanele ngime, kodwa bukani ngesimo esingokomfanekiso. Wangivusa ngesikhathi esifanayo lapho evusa uKristu, walivusa ngesikhathi esifanayo evusa ngazo uKristu, ngoba lokho kwakungokokulungisiswa kwethu. Buka, uma usindisiwe unakho, labo abamisile noma ababizile ubalungisisile, labo abalungisisile usevele ubakhazimulisile kuJesu Kristu. Lokho kunjalo na? Bakhazimulisile kakade kuKristu ngamehlo kaNkulunkulu, okwathi emuva le ngaleya izigidi zeminyaka ngaphambi kokuba kube khona izwi, ngenkathi izwi lalinuNkulunkulu kwakungumcabango kaNkulunkulu, bese-ke izwi lakhe kodwa-ke labonakala laphatheka ngaleya. Futhi ngesikhathi esifanayo nje amukela ngaso Kristu, wangamukela kuKristu futhi ngaleya ezweni elizayo, kanye nami nawe nawo wonke amaKristu kuyo yonke iminyaka, siyamthanda futhi sihlala naye futhi sijabulela iphakade elingapheli kanye nenkosi yethu Jesu Kristu, umhlengu wethu obusisiwe. Ohe, futhi ropeseni, lokho kungenza ngizizwe ngingumuntu ohlukile, niyabo. Ngabe imfashini endala kufunda nje izwi likaNkulunkulu, akukukolobhi na, niyabo, kuya kukolobha nje. Njengoba umama wayevame ukwenza ngesikhathi sojeke bezithelo, ngifanele ngifake ethinini ojeke bezithelo, niyazi ngibafake okugcwele kokulondoloza kungonakali masinyane nezinto. Wayengenza ngiphume ngiye lapho, bese ngibakhuhle kanzima, njengoba ngingabakhuhla ngendwangu endala. Nganginesandla esincane ngahlele ezansi lapho futhi ngibakhuhle, bese-ke ebathatha futhi abahlanze amagciwane, abafake emanzini abilayo futhi abahlanze amagciwane, ababilise nje ngamandla akhe wonke labo jeke. Angizange ngibone ukuthi kungani wayebabilisa, kodwa wayefuna ukukhipha wonke amagciwane kubo. Isizathu, uma kwakukhona amagciwane phakathi lapho, bekuzokwenza okulondolozayo kungonakali masinyane, noma izinto azifake kuwo zibe muncu. Ngakho-ke yilokho esidinga kukwenza uma sifika kuKristu. Ngehlele ezansi lapho kuze kuba umoya ongcwele osusihlanze amagciwane futhi wasibilisa sonke. Kodwa-ke uNkulunkulu akafaka umoya ongcwele phakathi lapho, ngaphandle kwanoma yiphi inqubo emuncu, niyabo. Uvele akufake lapho futhi uvele ube mnandi ngaso sonke isikhathi. Futhi umama wayevame ukupheka okulondolozayo kungonakali masinyane. Sineke nalibone linye lalawo maketela amakhulu amadala na, uphumela ngaphandle futhi ulibeke phezu kwezitini. Niyazi futhi ufanele ufake izinkuni ngaphansi kwalo kanjalo. Eyi, nginakho esikhathini sokupheka okulondolozayo kungonakali masinya, kwakunalabo abancane abadala abaphuzi otamatisi bangempela. Futhi wayethela cishe isilinganiso esithile phakathi lapho, futhi afaka ushukela. Futhi wayeyongenza ngenqumo ezinkulu, niyazi. Futhi ngangihamba ngiyonqumo ezinkulu futhi ngizibeke ngaphansi lapho, niyazi. Futhi kuyoqala ukubila isitimu siyokhuphuka, ngathi mama, azikalungi lezo zinto na. Wathi qha, hamba unqume enye inqwaba ezinkodo zocingo. Nakho ngangingena, niyazi. Futhi umjuluko ugeleza kimi futhi ngizifake ngaphansi lapho, futhi ngangithi, mama, ucabanga ukuthi lokho kuzokwanela na? Ungcono uthole ezinye. Futhi wayezenza lezo zinto zibile zize zibe, niyazi, umoya mpilo noma ukuthile kuyangena ngaphansi kwalo futhi kuzenze ziqhume, niyazi, papa kanjalo ziqhume lapho sekunga leyo ndlela. Wathi kwase kukulungele ukufakwa ethinini, kwakushisa kakhulu, kwakungeke kusakwazi ukukumela nhlobo, futhi kwadingeka kugxume, niyabo. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi yileyo ndlela uNkulunkulu afanele asitshele ngayo, niyazi. Vele ubilise wonke ugebeli aphume kuwe uze ugxume enkazimulweni, khona-ke usilungele kufakwa ethinini, futhi uNkulunkulu wakubeka uphawu ngaleyo nkathi, niyazi. Ngakho-ke yilokho esikudingayo lapha, umhlangano omuhle oyimfashini endala, kuze bonke ubutha, yonke into engafani noKristu ithole ukubiliswa nyani, yabo. Bilisa konke nje uzofike nje. Nkosi, kuyaxolisa mfowethu, ngixolele bengingaqondile ukwenza lokho, angeke ngiphinde ngikwenze. UNkulunkulu yiba nomusa kimi ukuthi usilungela ukuba sethininike, niyabo. uNkulunkulu ulungiselela ukusebenzisa wena ngempela uma ubuyisela lezo zinto webile uyazi futhi ulungise lokho uthi wethu bengingaqondile ukweba lokho uyazi qhabo mnumzane ngizimisele ngisho ukuba ngizokukhokhela ngokuphindiwe ngakho niyabo khona-ke usuyalunga khona-ke uyazi kunjalo yilokho esikudingayo ohe ngize nicilele inkolo yakudala uma nifuna ngicule culani ivesi ngizocula ivesi nina culani ichorasi
That's the reason people fear it, but it's good enough for me. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion, and it's good enough for me. It will do when I am dying. It will make you stop your lying. It will start the devil flying, and it's good enough for me. Give me that old-time religion, give me that old-time religion, give me that old-time religion, and it's good enough for me. It's so good I won't go other, for it makes me love my brother, and it brings things from undercover, and it's good enough for me. Give me that old-time religion, give me that old-time religion, give me that old-time
manje bangaki lapha abanaleyo nkolo yokudala la phakamisa isandla sakho uthi manje babothandekayo thina ngezinye izikhathi futhi siyajabula futhi sivele siziphathe njengesixuku sabantwana lokho kungenxa yokuthi sikhululekile asikho ngaphansi kobuqila bobubi nanoma yimaphi amasiko nanoma yiziphi izinto ezithile zabadala sikhululekile nje kumoya ongcwele ukuthi singakwazi ukucula futhi sikukhonze futhi sihlanganyele ngasezweni futhi sizijabulele kulokho siyakudumisa uNkulunkulu Somandla oh yemva kokubona zonke izincushunqushu zezinkolo ngegama nazo zonke izinhlobo zokukhonza ezithixo nokucabanga ukuthi wawumuhle kakhulu kimi ukungivumela ngazi wena emandleni yokuvuka kwakho nokwazi ukutshela abanye ngakho siyajabula kakhulu busisa leli bandla elincane kulobo busuku baba busisa wonke umuntu lapha uba kukhona izihambi emasangweni ethu zibusise baba wonke umuntu senze sibe yisibusiso kwabanye gcina amakhanda kaNkulunkulu phezu kwethu ngcwelisa imiphefumulo yethu emicabangweni emibi futhi uma ububi bungafika endleleni yethu sengathi singaphendula masinyane amakhanda ethu Nkosi futhi sihambe ngenye indlela futhi manje baba sikhulekela ukuthi uzosibusisa ndawonye kulobo busuku sibe isikhathi esihle futhi manje uma sizobiza abagulayo nabahluphekile sikhulekela ukuthi uzobaphilisa bonke kwangathi inkazimulo thola udumo kukho konke okwenziwayo noma okushiwo ngokuba sikucela egameni likaKristu futhi sisakhothamise amakhanda ethu uma noma ubani kini lapha ongathi 40 bill emphefumulweni wami nje uqobo manje ngingathanda ukuza ngendlela eyamukelekile kaNkulunkulu nendlela ehlinzekiwe futhi ngithanda ukukucela ngenkathi kungekho omunye umuntu obukayo ngizophakamisa isandla sami futhi ngithi 40 bill ngikhulekele ukuthi uNkulunkulu uzovele anginike umusa wakhe futhi angenze umKristu ongcono ungasiphakamisa isandla sakho na uNkulunkulu akubusise wena kuhle lokho kulungile baba uyazibona izandla zabo futhi ngikhulekele ukuthi ubaphe lezi zibusiso kwangathi othando lwakho nomusa kube phezu kwabo bonke futhi uma bonile noma benze noma yini khona-ke baba ngikhulekele ukuthi ubathethelele ume khona phakathi kwethu kulobo busuku Nkosi noma kuphi esekhweni wesilisa noma wesifazane umfana noma intombazane ungasindiswanga ngokwempela nje nangaphansi kwegazi baba ngikhulekela ukuthi uzokwenza khona manje futhi sengathi bangaba ngamakholwa futhi wena wathi uma ungakholwa futhi sikholwa yini na sikholwa ukuthi uNkulunkulu wathumela indodana yakhe kulomhlaba futhi yenziwe isono esikhundleni sethu futhi asilungile futhi siyavuma ukuthi asilungile nhlobo futhi simemukela njengomsindisi wethu yilokho esikukholwayo baba kulokho usinikeza kuphile kuphakade sijabule kakhulu wathi uyosinika khona ngoba sikholiwe endodaneni yakho futhi uJesu wathi qobo lwakhe ukuthi uma sikholwa kuye ukuthi silokuphile kuphakade ngakho-ke siyabonga ngalokhu manje sibusise kulobobosoko futhi uthithelele sonke isono futhi kwangathi kungebe bikho noyedwa umuntu obe kulomhlangano kulobobosoko ongake axoshwe kodwa kwangathi bangaba nokuphila kuphakade ngoba babuthene lapho kulobobosoko futhi bakholelwe kuwe futhi baba ngikholekela ukuthi uzobabheka manje futhi ubabusise kukho konke abakwenzayo noma abakushoyo futhi sengathi bangeza kuwe ngokuthula ngezinsuku zokugcina bangathi sonke singabuthana lapho futhi sikhumbule lobu busuku sindawonye siphe khona ngegama likaJesu amen uNkulunkulu alibusise bangane bami abathandekayo futhi manje uThedi uzoza lapha opiyaneni futhi labo abazokhulekelwa uma nizozungeza i-altare masinyane impela sizoba nemizuzu embalwa nje ngaphezulu sizozama ukuphuma ligama engcelesishiyagalolunye uma niza manje awu nginencwadi letha lapha engizoyifunda kukhona ongithumele lapha kungahle kubaluleke kimina ukuyifunda khona manje ngakho-ke nani nonke yibani nilokhu lihleli nje ezihlalweni zenu ngenkathi labo abazokhulekelwa ngiyazi udadewethu iradelo lapha ukuba akhulekelwe uma omunye umuntu ngani